son of a lot, baby. This has been our boy Colossus.
It's me.
Your bad money. Mobile.
Kusema kwanza kiutani utani nando we uko na mi twende chumbani unipe vitu furani baby una vidimbo furani mwenza kukiana mina pagawa tufunga ndoa kanisani na nyumba tufatwe na majawa ukiunarudi nyumbani beba na vishumbu kwa ndani hata ukisuma tuendani kwani wawe na wahusu nini hata wanipia mawe mikwako sibanduki wewe vurugu vurugu minapenda we yote naona sawa aye no baby boo you know what sipokone tu
tabu maisha yangu hesabu wewe jawabu sasa ya nini nikupe tabu akisiwezi wewe ndo unayekamilisha tabasamu langu najua wewe ndo unayenifikisha safari yangu na hatua
ninakupenda
hata wanipige mawe mikwako sibanduki wewe vurugu vurugu